Nilishawaikwa nae, nika achana nae, nika jenika yuto badae. Wapenda nao wakitengana usishangae, eh. Nagoja kuchumbie, na kadia nipatie, harusi nudhuri, Bebe zawadi na mie So
usimwache hata kwa utani utani usimwache hata kwa utani utani
Nguwako huu nimekuja na umbi moja tu Usimwache bu, ongeni muyamalize tu Ukiachana naye, mwingine atakuwa naye Tajuta badai, kama mi Nagoja kuchumbie Nakadio nipatie Harusi nudhurie Nibebe zawadi na mie Nibebe zawadi na mie